نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم بدل إذا قمبل أنا كان إذا موبين أما صحابة رضي الله عنهم ولمل من صحابة رضي الله عنهم أدى لناو كماسو مداليتو كماسو kuzipeleka kwawo kapena kuti kurubani yawo pa nkhani yokuza dini. Muti wathu wa lero tikambirana wonena kuti pa muti wonena kuti nsembe ya masahaba radhiyallahu anhum pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Nsembe ya masahaba radhiyallahu anhum pa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyumba ya Bibi Fatima radhiyallahu anha imwadali mwana wa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallama idali potalikilapo ndi nyumba ya bambu wake amene ndi mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Senza kuti nyumba ya mtumiki sallallahu alaihi wasallama ilishauko, then nyumba ya Bibi Fatima radhiyallahu anha inaliso shakwina. Senza kuti panalika ntunda benditu pomagafika kuti tiende pakatipa. Siku lina Mtume sallallahu alaihi wasallama adamuuza olemekezeka Bibi Fatima radhiyallahu anha kuti khumbo langa ndiloti uzikhala nane pafupi. Bibi Fatima radhiyallahu anha poyankha adanena kuti nyumba ya Haritha dzina la sahaba ili pafupi ndi yanu o mambo o Mtume sallallahu alaihi wasallama, ngati munga mupemphe kuti tisinthanitse ndi yanga adzavomera ndipo mwansangala. Ndidesinthanapo kale mbuyomu ndiye ndiuchita manyazi kuti ndimupempheso, adayankha mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ngakhale zidali choncho wolemezeka Haritha radhiyallahu anhu adadziwabe kuti mtumiki sallallahu alaihi wasallam amafuna Fatima radhiyallahu anha atamakhala naye pafupi. Ulendo wina anabwera kwa mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndikumuwuza kuti o mthenga wa Allah, ndamvetsedwa kuti mukukhumba mutamakhala moyandikana ndi Fatima. Nyumba zanga ndi zimenezi, palibe nyumba ina yomwe ili pafupi ndi inu kupatula nyumba zangazi. Titusinthana ndi Fatima nyumba iliyonse nyumbazi. O mthenga wa Allah, chomwe mungapemphe ndi kutenga kuchokera kwa ine ndi chomwe chingakhale chokondeka kwa ine kuposa chomwe munga ndisiile. Mtume sallallahu alaihi wasallam adavomera ndikumuwuza kuti ndikudziwa kuti zomwe ukuyankhula zikuchokera pasi pa mtima. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam adampangira dua. Senza kuti iyi idali njira komanso udali mwayi wake wa Haritha radhiyallahu anhu kupeza dua ya mtumiki watu Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Impepa Allah subhanahu wa ta'ala kuti nafeso alipase ntima umene masahaba radhiyallahu anhum adali nawo pa mtumiki sallallahu alaihi wasallam.